Very outra, Mr. Fantasy. Ndowooza ku mutima ne mu bwongo bwange, nanyini future yange atukula okukirenyange. Ndowooza ku mutima wangonzagonza, mama w'abaana bange, nanyini biroto byange. Amina, amina, amina. Ono mwana tamanyi kyakola. Bintu byange birete, mukwano gwange gulete no. Byoyo yanze mbirete, n'abazadde mbawente. Omukwano nze ndeeta mu bungi, kyensaba naawe okumpe mu bungi. Baby nkuyita na lulungi, mama w'okwe yakukuza bulungi. Nkwesunga, nkwesunga bw'okuba owange. Nkwesunga omukwano nga kwasomba. Nkulota omukwano, nkulota. Nkulota mu biroto, nkulota. Namba moja kuyita mayimuna, ngenda gy'ogenda ndayira nze nakupenda. Kwenalinda, kwenalonda yewe, kwenasima mubanji, baby. Yogenda ngenda, yekwe kubetonya. Laba mugalanda, you are one in a million. Nkwesunga, nkwesunga bw'okuba.